Adiga arorida kaliga ordaye kuma oga nafta iyo adigiyo